singa bi nati the boy
na
no 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 no
yeah mambo fatili nazikumbuka songo mbingo uno muziki lanza toka sina singo oh, oh. Kila kukiche ni kumbio na sakari ziki na minipatiche jio oh, oh. Nono sina mana akila nachofanya ata mapresenta minona wanabana apamba kali sana midundo kali sana ila nashanga sije julikana ona nikatani kitisha kolabo ata radio ni kuchezwa huwa ni ngori jo ishi the boy jazz FM na kupasifa jo una support mziki wetu walai wana nikatani kitisha kolabo ata radio ni kuchezwa huwa ni ngori jo Raj Medit na kupasifa jo una support mziki wetu oh no 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 I'm the fatile.
Sina wasi, mpira pasi, chenga zaka gawasi, toi pasi, mziki kasi, napanda ngazi, semeni fansi, mnataka gani, naniamini, najiamini, zingabisi, juini kwanini, najipa imani, kia mkini, na mimi, kakula kibulini. Akila nachofanya ata mapresenta minona wanabana pamba kali sana midondo kali sana ili nishanga sijajulikana ona nikatani kitisha kolabo ata radio ni kuchezwa huwa ni ngori jo Richie the boy jazz FM na kupasifa jo una support mziki wetu walai wana nikatani kitisha kolabo ata radio ni kuchezwa huwa ni ngori jo Raj Medit na kupasifa jo una support mziki wetu oh no 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 oh no 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 singa free amnifuatile
kila nachoimba
ona amnifuatile kila nachoimba
amnifuatile
kila nachosema
ona amnifuatile
kila nachosema
amnifuatile
kila nachoimba
ona amnifuatile
kila nachoimba
amnifuatile
kila nacholonga
ona amnifuatile
kila nachosema
amnifuatile
kila nachosema
ona amnifuatile
yo Kid the boy singa beat on the beat Major Bagua Nicola Markham said